kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka ajel kabega sa saditti meter bandi kula sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajel kaba fagov dioda radio internet satellite nail satin kanin saganta ken yordu fajirtan dagge fato tagen jalla tamo akkamoltan kiptata wotabajji digdemija barakuma lamaf kuda sadde takkalakkoops etiopia timmo wotabajji kuda sagal barakuma lamaf kudan kesume sanke sanarani namodanditi
kanu dudu biswantu jube horati matan odu garelen mormitu etiopia kesa halella bombi sambata darbe finfinne kesetrawotame balalefatan
kan ministri imala ertratin hogganamu jill motuma biyetti marina genya farrafin finne senejira sokorru kajiru transformeri madelectriki gilgalgbe tokko farratti bidikae ammato annajelo olejira jedama arra dunya rat guyami damtota dararati kanatu yadatame ola kanarratti skopi kamna nanno benishangul gumus togo ifama tongo kesatti hirira deggersa mumiche ministera etiopia baameratti polisi nanno dukasa bane namo talamatu de jira mejira kundil batadarbe dakaninte kanarattis gaba saqabna marafu agatumura saganta kenyattin wolin turajin geffato kenya amoduf garatu jibet
jil sadarka olana kan motumma ertra wogota digdama bode ro jal qaba finfinne sene jira wa michamu micha ministera abi ahmed tan sudan hala jiru qorachuf kan ergame garenjila ertra kun osman salehin kan hoganamuf gorsa olana president isaya safaworqi ministry imma ala biyetti yemane gabra ab kan ke sattar gamani lammi won ethiopia hangi tokko sirna simanna sanarattar gaman guyyan kun guyya guddada yo jedan tatta finne genyasun bay argamsi sajedani kan abdatan taw ibsaniru iskender freu sirna simanna sana ka bufata bole targamun gabasera namodes
waggota digdamman darbani ethiopia ke satti kan inargamin jilli motum maertra arrenna finfinne senanitti kamu micha ministera ethiopia dr abi ahmedin ogganame simanna o atu dirret ayarat godamef achirra enagara masara motum ma ethiopia tqajelanisi karabole gamagomanerra alaba ethiopia rendebia alaba ertratu balalatu rejera mejira President Ertra Isaya Safaworqi tane akkana malamma fatti kallakawman gorsan president cha obbo Yemane Gabraab akkasumasimmo minister imala Ertra Osman Salasabe gurmukana kesetti kan argama yotaw enna san finfinne senanit mumicha ministera Abi Ahmed Walin yero waldubbisanitti enna naga walgafatanitti akkana monnachi turanjiranitti dala fagate dedef simanna goda mukan fakkatu kandabre kanirramfate abdi borut kafulefate fula ifav kabajan kangutame simanna nagenya egeritif abdi gudda kenu jera mejra gama ethiopia ras ministeron abbotina manti atletonni badafamtonni medalia worke artistonni bebbe kamoniv kabron sirna simanna kanarrat targamani jiru jera gaba sankenya chi targame masara motumma ke satti kabaja jila ertra kanaf aferran irbata kangoda majiru tawus beksise jira amantile ethiopia ijotan kanofkesa qabu gumin abato tamanti ethiopia dem sarara kanakesatti qoda sa gumachuraf gafi yesu sale beksise jira barresa mumichi gumisana ojeta wangela zerihun deggu akkanatti gabasa kenya fipsan
በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን እንደምታዩ እዚህ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የእስልምናው ፕሬዝዳንት ካርዲናል ሌሎችም
ባየኑ ገመቺ ሲሆኑ አኩማ አርጊቱ አቦቲና መንቲ ሁንድኑ ቅዱስ ፓትርያርኪ ደበሌ ፕሬዝዳንቲን እስላሙማ ካርዲናሊፍ ኢሳንካን ሁንድኑ አርገመሪ ጅሩ ኩን ገመቹ ጉዳ ኡሜ ጅራ ድረስ ወጎተ ሄዱዳፍ አቦቲና መንቲ ማሪንኩን አከገገፈሙ አራረከቡ አከጋፈታ ቱረኒፊ iba gochaturan wajrale yokan waltajile ke nyaddadaratille ibsatu rejeru arar amagege samkun karanaga akatumramu gumin abato tamanti ethiopia kun akka qoda fudate gargaru jejjebesuf ሙምቸ ሚኒስትራፍ ጋፊት የሰኒ ከንዴቢ የገታጅረን ተውዱበቱ አከዴቢ ጋሪ አርገተንሌ ከነብዲቀው ወንተውዱበተኒ ገመ ኢትዮጵያቲስ ገመ ኤርትራቲስ አቦቲናመንቲ አራራ ከነጀጀበይሱፍ ሚልኬ ሱረት ኢርማቹ ቀቡ ጀረንጅሩ አንገውን ኤርትራ ወጎተ ድግደማ ቦዳ ሐለ ጃለላፍ ነጋ ከናቲን ገረ ኢትዮጵያ ዱፉንሳኒ ለሚወን ሲመናፍ ዴመ መረከ ይሰቲ ገመቹ ጉዳው ሜጅራጀረ ገባሳንገኝ እስክንድር ፍረው
ማድሁምና ኤሌክትሪካ ተምሳሶ ከንግልገል ግቤ ተኮፋፍ ለማፋሶ ኮሩ ተርገሙ በላብ ዳሙደቴን ትራንስፎርመሪን ሳጉበቹ ዋጅርሁምና ኤሌክትሪካ ኢትዮጵያፍ ዳይሬክተር ሃሪሮ አላካታን ኦቦ ምስክር ነጋሽ ቤክሲሳኒሩ ቆንጂታየቱ ገባሴ ጃለኔ ዴስ
ሐረጀቹን አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ተወጠበጂ ቁደሰገል በረኩማላ ማፍኩደን ገነመከይሳ ሰዓቲ ተኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ረቲ ማድሁምና ኤሌክትሪካ ተምሳሶ ከንግልገል ግቤ ተኮፋፊ ለማፋ ግዱቲ አብደከኤን ትራንስፎርመሪን ተኮ ጉባቹ ኑቤሲሰኒ ጀደን ዋጅረሁምና ኤሌክትሪካ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሃሪሮ አላካታን ኦቦ ምስክር ነጋሽ አብደ ከናይቱ ዶብራቲ ሂን በበልአቲን ድረቶ አቹፍ ወጀቶን እትሰብዳ ከንጅማ አከሱመስ ዳንዲ በለሊጥ ያራፊ ራያቲ ሰብያፊ ቡልቺሳ አና ሶኮሩ ወሊን ተዋና ጀለኦልቹፍ ጫራቃ ከቱራን ንብሰኒ ሰነቦደ ጀራን
ተባሳታ ተኩላ ካቪ ለማጥፋት ተችሏል። በዚህ ትራንስፎርመር መጣጣም ምክንያት ወይም በዚህ ትራንስፎርመር ኤሌክትሪክ ያ
ሃይሊ አቲቶርባ ወለካረት አምሱ እንደንዳሜጅራ ከነን ትራንስፎርመሪ ጉበተራ ተጃጅል አርገታ ቱራን ማጋሎን አካው ሳይና ጅማ አጋሮ ቦንጋ ሚዘን ከሰቲ ተጃጅል ኤሌክትሪክ ጭቴጅራ
ትራንስፎርመሪ ጉበቴ ዶቡ ሱዳፍ የሮ ዴራ ዋንጋ ፈቱብጀቻ ጫሳ ኤሌክትሪካ ጅሩ ወልቀበቴ ዋንጅሩፍ እዶብራራ ተጃጅለ ኤሌክትሪካ ጭቴ ቱሬ ዴቪሱዳን ማጋላ ሌዮ ሳይና ጅማ አጋሮ ፊቦንጋ ከሰት ተጃጅልኩን ዴቪው ደንደኤ ራጀዱ ገሩ ሚዛኒፍ ቴፒ ከሰቲ ሀተተማን ተጃጅልኩን አርገሙ ፈከጅሩ ኦቦ ምስክር ዱበተኒሩ እቲን ከውምሲ ብደከና ባቲገና ከሰዋን ጅሩ ረኮ ቴክኒካ ሙደቴራ ተው አችራኑ ኢብሰሜ ራጀደን በዲደቀበ ያመት ጉቱ ማትል ማሙ ፍረክሳ ተውሲ ግዱ ገሌሳን ዶላር አሜሪካ ኩመዲ በጃፍ ኩመሻንተማ ከተው ትልማ ማጅራጀደን ናማፊ ቀበኝ ብራረቲ ሚዳን ደቀበ ተኮዩ ሂንጅሩ ጀቹዳን ኦቦ ምስክር ነጋሽ ያደሳኒ ጡምረኒሩ
ሚኒስቴር ኢትሳ ኢትዮጵያ ድራኒፍ አጀጃ ኮማንድ ፖስት ከተራን ኦቦ ስራጅ ፈርጌሳ ታይታሳኒ ታናድረታ ሶቺ ዲሞክራሲ ማመቶ ተክባ ገዲ ሰኒጅራን ኦቦ ስራጅ ፈርጌሳ ሚኒስቴር ዴታ አባ ታይታ ጌጅባ ኦቦ ሚሊዮን ማቴዎስን በከቡን ሳኒብ ሰሜራ ከለይሰ ድረታ አን አብቻ ኦቦ ሽፈራሽ ጉጤ አንጎ ገዲ ሰኒ በከሳኒ አፋንያይን መነመሬ በከቡቶ ኡመታ አዴ ሙፈሪያት ካሚል በከቡን ኒያደተማ ፓርቲን ጉቱማ ተኩማ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ፓርቲፍ ገምታን መድረክ አክሰምበተ ደርብ ኡመተ ደግር ሰሙሚች ሚኒስቴራፍ ባይረት ከራወተን ሀሌላ ቦምቢ በላለፈተኒሩ መያድ ጉያንኩን ከነን ወሬ ገመኒፍ ተኩማ ቢዮለሳፍ ያደነተኤ ወጋ ወጋን አከከበጀሙዋ ምቸ ደበርሴራ ፓርቲን ሰማያዊስ ገመሳን ወለቡማ ኢትዮጵያፍ ወልጃለለ ኡመተሼ ዋልታ ጭማተኤን ሁንዴሱን በርባች ሳዳ ጀዴ መያድ ከነከም ቤክስስ እብስሃር አባሴንተው መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ ገባሴራ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማንምርቲ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ ኡጉራ ኢማላ ቡልቺንስ ትራምፕ ቢዮተር ረሄዱ ሙስሊማታ አንረካ አይረጋስ ሱዳን ኢማማተሳኔ አካንፈል ሚሲሳ ተኤፍ እንጂፈተን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተደበርሴ ከነጅራ ሙርቲ ሰገሌ አፍሪፍ ሸኒፍ አፍሪቲን ቱሬ ማን ምርትቻ ከነከን ረጋስሴ ኦዱና ማፍቀምኑ ከኑም
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ጉያ አራጀቹን ወጠበጅድ ደምጃ አዱኛ ረት ጉያ ነሞተ ደረራን አደዳረገ ገርጋረን ተውያ ደተሜውላ ከነዳልቺ ሱዳን በሬሳ ዱሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተረዝ አራ ኢፍሰከነ ኒጅራን ጉያ ከነዳልቺ ሱዳን ጃለነን ሐለሚ ደምቶ ተደረራ ቢየ ኬኛ ወልቀበቴን ከንገባሱ ቀብዲ ኩኖት
dararaan nama ragaw yoomiyyuu waan fudhataman qabneef sababa tokkoon qabu jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres dubbatanii jiru. Kunis labsii yeroo hatattamaa tasgabii dhabiinsa siyaasaa yookaan duula waraanaa keessattis dararaan gonkumaa dhaqqabu hin qabu jedhu. Kanaaf kanneen dararaa adda addaa irra ga'ee fi maatii isaanii cina dhaabbachuudhaan dararaa dhabamsiisuuf waadaa seenne kabajuu qabnaa jedhu Guterres. Oromoota mana hidhaa keessatti dararaa jabaan irra ga'e hedduu isaanii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanneen ammaan dura dhiyeessine keessaa yaadachiisuuf hanga tokko dhiyeessina ifaa gammachuu akkas jedhee ture.
Adaamaarraa guyyaa 22 gaachina tursiisanii booda ammaas maayikalaawii nu geessanii maayikalaawiin egaa akka namoota garaagaraarraa dhagaa turtetti kutaa garaagaraa qaba. Innumtiyyuu kutaa mana dukkanaa keessa ji'a sadii nu tursiisanii egas booda ammas kutaa Sharaateen jedhamu jira. Kutaa Sharaateen jedhamu kana keessas ji'a sadii na tursiisanii egas booda ammas achi nu baasanii Addis Ababa poolisii kan jedhamu jira. Addis Ababa poolisii keessas ji'a lama nu tursiisanii dararaa hedduu booda gara Qilintootti nu erganii akkasumatti miti kan keessa dabarre akka warqiin ibiddaan gubatee darbutti ibiddaan gubannee darbina. Jechaan si ibsuun baay'ee irratti ulfaata waan kana bakki kun mana dukkanaati. Manni sitti cufamaa fincaan hin baatu. Aduun argitu qilleensa ni argattu namni walirratti tuulamee walirra ciisa diriirfachuun hin danda'amu teessee bulta jechaan si ibsuun danda'u beektaa garmalee natti dhaga'ama yeroo waan kanaa ta'u.
Shamarran yeroo dheeraa hidhaman keessaa Halimaa yookaan Biiftuu Abdii akka jettee turte.
Nama tokko nama kudhaniin qorachuun jechuun baay'ee ulfaata. Rukuttaan isaanii baay'ee cima. Rukuttaa caalaa immoo harkaa fi miila nama hidhuun jira. Waan adda addaa namarratti raawwachuun jira. Guyyaa guyyaa salkanis sa'aatiin qaban isaan. Oromoota hunuu rakkisan walumaa galatti baay'ee waan suukannee isaa rakkachi keessa ture. Firaashillee namaan kennan simmintoo warra ji'a laman ture.
Ijoolleen dubaraas dubartoonnis ji'a ji'aanii dhiigitti dhufu jira. Waan itti gargaaramtan sinii kennu.
Hin kennan. Yoo namni biroo illee nuuf kennu harkaan nu harkaa fuudhu. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas. Garuu yeroo itti qaanoftu nuti yeroon sun. Waa hundumaa kutattee waan itti galtee waan ta'eef. Kanaaf natti dhufaa wayii natti dhufetti wanni nuqaanis natti dhajame tokkollee ni jiru. Anaafi ta'ee obboleeyyan kootiif wanni qaaniis ni jira jedhee yaadan. Ani fi kootiif osoo natti dhufa akkasitti mana murtii deemee beeka. Uffata kan koo hundumaa osoo hin balleessee. Kanaafuu baay'ee ulfaataadhas.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa umriin isaanii 55 waggootii 33 barsiisaa ta'anii turan. Miidhama jabaan mana hidhaa keessatti akka isaan irra ga'e nu ibsanii turan.
Miila kee lamaan faayidaa kennaa hin jiru. Harki mirgaa hojjetaa hin jiru.
Miila keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jiraa jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan. Bultaa isaan kaasee mana fincaa hin dhageessu. Namadaa kan mana fincaa hin dhageessu. Namadaa kan nagaatee nama dhageessu. Namadaa kan dhageessu namadha. Namadha jechuun hin danda'u.
Amma gabaataniiti hakiimiin ilaalamaa jirtu.
Hin ilaalamne. Akkuma hin dandeenye maaliif deebi'ee deebi'uu hin dandeenye humna namaa na eeggata waan ta'eef. Nama na baatu abbuma garaagaraa na baata malee nama dhaabbataa na baatu hin qabuun.
Yaalamuuf immoo horii isin barbaachisu maallaqa qabdu?
Hin qabu. Ani waan hin qabu tokko illee jiru. Haati mana koo hojjettee mootummaa hin jirtu madda galii hin qabdu. Barataa waan tokko hin qabuun.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen mana hidhaa ba'anii haasofsiisne kana qofa miti gabaabina yerootiif asirratti dhaabuuf dirqamne malee.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa dilbata dabre kana jiraattota hiriira deeggarsaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Toongootti ba'an irratti poolisiin naannoo dhukaasee lubbuun namoota lamaa dabruu jiraattonni dubbataa jiran. Dhukaasa kanaan namoonni madaa'an hospitaala Beegiitti kan yaalamaa jiran yoo ta'u waajirri dhimma nageenyaa aanaa Beegis namoonni 1,500 ta'an dhukaasa kana dhiyeessuudhaan gara Beegiitti baqatanii jiru jedhee jira. Gama biraatiin immoo magaalaa Beenishaangul guddoo Asoosaa keessatti dhukaasni cimaaniif saamichi dhalattoota naannoo birooti achi dhaqanii jiraatan irratti raawwatamuusaa dubbatamaa jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Toongootti sanbataa fi dilbata darbe namoota hiriira deeggarsaa ba'an irratti poolisiin Beenishaangul Gumuz dhukaasa banee kanaanis lubbuun nama lamaa akka darbe jiraattonni VOA'f himan. namoonni hiriira kanarratti hirmaatan rakkoo bulchiinsaa qabnu qaama bulchiinsaa achi turetti manne yoo deebinu humni poolisii nurratti dhukaasee jechuudhaan dubbatu. Obbo Jalduu Baasraat jiraata aanaa Toongooti. Isaanis rasaasaan bakka sadii rukutamanii amma hospitaala Bigiitti yaala argataa jiru. Haala tures akkasitti ibsu.
Waan tokko tun beekin bakka waraanuma banamuusaa argame. Sababtee bakka waanti ta'e maanni maalti gaafannaree wanti hin beennooti bakka dhumuma keenya argine. Ani hirree koonna rukutamee achii booddee morma koon rukutamee achii booddee kalee koo kana moona kutee darbe. Kanarratti bakka wanta gooneen gamnu achirratti booddee uummati keenyaa hin tamsa'ee.
Aadde Halkanii Boonsaroo jiraattu Toonguu ganda duwwaa tokkooti. Isaanis haadha ijoollee torbaa yoo ta'an daa'ima isaanii hiriira rasaasa dhukaa'een bittinnaa'e keessa barbaachuu dhaqanii poolisii Beenishaangul Gumuuziin akka rukutaman dubbatu.
Poolisiin na rukute roobbiin sodaatu na rukutin mucaa koon barbaadadhaatuun jedhu teessee natti natti ijaan koo galeeraani na bira ngeenye mayyuu dhiibbaa guddaa nu fayyada ijoolleen keenya otamaatee hin qaxarantu meeshii mangistii nu ergu seeraan nongoo shuparii.
Aadde Halkaniin amma hospitaala Bigiitti yaalamaa jiru. Ijoolleen isaanii sababa nageenya aanaa Toongoo booree jiruuf karaa dhufanii isaan argan dhabanii akka jiranis dubbatu. Dr. Guutaa Caalii hospitaala Bigiitti doktara yaalaa akka waliigalaati. Isaanis namoota 60 ol kan rukutamanii dhufan yaaluu isaanii dubbatu.
Waliigalaan namoonni hedduudha. Balaa cimaa jedhamanii adda baafatee warra afchiisaa jiran namoota hedduudha. Isaan keessaa balaa cimaan kan ture nama 24 irra ture. Yaalii duraa erga goonee fi booda. Namoota 10 baay'ee sababa cimaa ta'eedhaaf riifer goone. Balaan amma xiqqooma sooftishuu kan miidhe immoo isaan immoo tirip gooneema gara manaatti beeshinii walumaa galatti gara nama 60 waliin ta'u guyyaa sanaa jechuudha. Mormarra kan rukutaman ni jiru, garaarra kan rukutaman jiru, miila kan rukutaman jiru baay'een isaanii miila isaanii lafeedha kan caccabee.
Dr. Guutaan namoota yaalaaf dhufan keessaa dargaggeessi tokko dhiigni garmalee waan irraa dhangala'eef lubbuun isaa yoosuma darbuullee himan. Itti dabaluunis namoota rukutaman kana keessaa 8 dubartoota illee jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuuz jala kan jirtu aanaan Toongoo daangaa aanaa Bigiittiin walitti qabdi. Ammas nageenyi Toongoo amansiisaa waan hin taanee fi namoonni gara 1,500 tilmaamaman baqatanii bulchiinsa aanaa Bigii keessa buufatanii jiraachuu hoogganaa waajjira dhimma nageenya aanaa Bigii obbo Haroon Baqqalee ni dubbatu.
Odeeffannoo sanatti hin marganne nama lama kan jirudha namoota. Kanuma irraa ka'ee namoonni yeroo sanatti du'a namaa kan arganii. Maatii ijoolleen duraa rukutamee lubbuudhaan baqatanii sodaatanii liyyuu waliin gadiitti qabanii ta'uu lubbuudhaan sodaanne kan jiru baqatanii jiru dinatti amma kaleessaatti kan jiru nama 1,577 jira jechuudha dhufee qubatee eeggannaa kan jiru baqatanii jiru. Yaanaa keenya dhiyeessuu baqatanii jiru mukuma asirratti buusee nyaata itti buuraa jira jechuudha amma gaamni inni kaan na gabuu lagaan isaa hunda wal ga'uu hin danda'u amma rakkoo guddaa jira. Egaan akka mootummaatti ummaatti qaama olaanaa irraa reefuudhaa kan. Isa balaadhaa maalidhaaf kan bameeree saddeen ga'ama wantootti kanaatti deemamaa irratti dhagahu mootummaan hin deeggartamu maatti godhamu jiru. Akka mootummaatti garuu nageenyi gidduutti fiduudhaaf qaama mootummaa qaama laallachuu oromiyaa oromiyaatti gabaasnee jira godinatti gabaafamee jira. Inni lamaanuu walitti dhufee dhimma kana hin kuufu qabus qoreen dhaabbatee gad bu'aa jira jennee nuufaasanii jiru. Harrachuudha kan qoreen nu bira ga'ee jiru kanaatti dhalama.
Obbo Haroon jiraattonni aanaa Toongoo irra caalaan dhalooteen Oromoo akka ta'an himanii bulchiinsi aanaa Bigiis rakkoo jiraattonni kaasan kana qubaa akka qabullee dubbatu. Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuuz irraa ajajaa poolisii aanaa Toongoo komaandar Alkadir Ali Shariif gaafanne deebii tanu kana nuuf kennan.
Qaama bakkidaamee naayuud mahal qabsiine baminin saayisaawu yaa'u qabsiine silaamaawii dinaa bergoo nambaroo.
Akkas jedhu komaandar. Sanbataa fi dilbata dhugaadha hiriira mormigaa fi mirgaa irratti gaafatan gaggeessanii turani. Isaaniin ergaa sosiifne deebine humnoota nagaa eegsisanitti wacuu fi meeshaa dhukaasuutu ture. Sanaan ala humtuu hin turre. Amma waan hundumtuu tasgabbaa'eera. Namni lubbuunsaa darbeera jedhamu hin jiru. Namootatu akkasumaan odeessa malee jechuudhaan kan isaan deebii kennan komaandar. Gama birootiin ammas naannoo dhuma Beenishaangul Gumuuz magaalaa Asoosaa keessa kaleessaa kaasee humni nagaa kabachiisu namoota dhalootiin bakka birootii dhufanii hojjetanii magaalaa Asoosaa keessa jiraatan irraan balaa dhaqqabsiisaa jiraachuun illee jiraattonni dubbatu.
Arbu Gabayyaa wayii Caattaraa jedhama. Safaraa sanarratti baajaajiin suuraa Dooktar Abiyyi maxxanfattee deemaa turte. Baajaajii sana fuudhanii akkan taane warreen caccabsanii suuraa sanas kukkutanii. Kan kan godhan immoo qaama nageenyaa Beenishaangulii kan
sana mani tu fani galgalamu gak mana muncut tu cani nama galamu kesi nama kabani tu kabani kani uniform mana fani jira kan fani jiru un mana genya ada kan je unsa saja malu ummat ni je unsa kabu ummat ni nak mana tu cai jira ummat mana kesi hati gak kaum hati namu ni burai sentane ada bahasa ni marukuta matu nani namu ni orang kesi jira ni si ummat ni si rukuda kaum ni nak genya si ummat mana kami full saji mereka nama rukuda ni jilbab tak kesi ni tu matu nani ede unu matu wajadu gara saati lama wai kesa mwalgani ba yeti mwaka bukasira sasa wana dadara magala kesa ti bayina naga mutka.
Jirata magala sosa kana namilu bundar bijira ajan negafane polisi na motare baman okse wanka ofi sanabarun rakisa ad ajaran. Labalanis jirata ankun riride garsa sila ba mufture jiratota magala tikes jiran walitibu sa wanjarun amma fiyerob da barfamira ajarani. Harga susunan kesa sucina gasin jeru jadu. Halan agenya magala susafi komijeratu nikasan kan, hogana wajira polisi Benishangul Gumuz obboi luga fachufya lus debinuf kan nuf penaing kabanne. Gawasa Radio Segala Amerikaf, Galmudait, Nairobi ra.
Kadaga ajita das Washington DC ra kadabru Radio Segala Amerikaf sagantafan oromoti. Waye ummata romo kana bektulata abdo badaso sirbito to romo yolumma sirbajal kaban kesa tokko sirbota shanta macala akalafa kabudubata kenna waq na kesa kai ummata kiyatti mutanjira je chudan soratime kunot
abdon garren badaf gamboji shawaba nanno akali ban cukala fantale bosetti fula heddu kes jirate tin oriti saqillen slafalle farsa ol guddacha qonqo ciracha du fejeda amma america jirata gana lamanduratta do barumsa doktoruma finfinnet university finfinnet baratu divin bae fidufe qonqo badda kes jiratone barkum to kovde bisagale bisagalta mi saddeti microphoneit gadala kisejeda sirbini qonqo jirat kesa
lon tiksine kalkala gallu le faru lon tijira faru loni sunmal ja O garo leo, o gari lono mao, akta jala hani mure garo leo. O garo leo, o gari lono mao, gafadala wagni fure garo leo. O garo leo, o gari lono mao, esa tikse siolchite garulu o garulu jenne takasti lon far
ado be khisi jala qaba be itfis sagal chujist mo obada ujist mo galchu ujist la yo faru tananam
lon amma fakenya vi lon galali galgala lon karat galchite lon agarte el mamani anan ugde galgala woltiya ani tabasu jechu garude kana ko famti ga faru lo riba yera be
faru yo tankaba namo yo dabo wali ban yo dallajaran yo bruko tan yo bisanto wan wa du jira kolfa fakena faru le dida wolte yo yo
adun tu bare sagale bare ta kapka wa recha tret wa ba eser be sirbota durani isan ke sa fakena sirba recha kai malkabuna
kana me ko na da waddi
kai malkabuna arabbi kadanna bentulu yana arabbi kadanna kana duda nurumu ulkai ireza kabanna elelel ulkai ireza kabanna elelel itti anse sirba yorakatte atkenyam buli numal labde kedit bul alaga mal to apta ka jeju
yorakatte atkenyam buli numal labde kedit bulla kenya bulla kenya yunurara bachabeti ormazora obirajira katunu lokunu belaruti bati nuranya tetine ruti dadi singu kawu sibukijamale kadabi galaji buraji
namni baye kajala turoro alaga kajeru jira tiase madakuba kajeru jira
fakenna madakuba khisatti ado khannisi jirubo khindam minyatu jette ado nyenche chesu warabesi na adu jette sirbi khayomba fat bari sun barakami fakara kana
sirbi kun akala kofsa bashati barak malama shan no jette mamax oromo timaji madankuba abba gubaja oromo university room baratu guwan tokoko master plan red cage madankuba abba kuba barak malama shan barisi university ogato kofanda
Sukubi madakuba abaguba abada turakatai Kurkuzun madaisa
Baragapre kanin gadise gato kota ufta dimbilala toka jiru wae gani sirba jalala fakkate wae jirenya namni toko hidame erga hidame bodammo ga namni jiru jalal social life ida social jiru hawasumma keja istakka
haranto kanke sa fudatte ya bisanambo bisan rekorichati jada nuwannin wargin wandibi wanne targita mo wandibi
jalala jide sakke fachuranda namni jalala jide arage fatu ara kakkon kabu
lagaro bida lagaro bida yadikiltu lagaro bida lagaro bida masmure alastu sana
Nagaro bida, nagaro bida, matsure alatusana.
Amma ihinya kana sirbaba ebareda da, inilleni abba dipa. Gabata na kesati, undumtu abba dipa bate dema ofega sirbada. Ichatan jiraji chuka karatati.
Namichufti abba dipa raka kaba?
Abba dipa raka kaba namun. Kanabu nama abba dipa raka kaba kana. Hundum tu aja di bat ye jura hundum tu abba di bat
toreti koya tora jalana udate kare hate barana udate kare
album ashirbota hedun kabay jura kan youtube ratti video ni tinu jetamin ka youtube ratti fi amin gara sirbota shantama uli ye jura kanani kap
maf sirbufet
iga malif sirbufete kanjou yow gara wan to koti truftu toko galkaba kenna umuma sikese jura tu jura umuma kesa ke wan jura toko wan sana ka at go kenna sirbana kesa jira ani heddu walalon barresa walalo akka bareda tan barresa mana barusa elementary ste walalo stupisan ture akuma namma sije nanno tisirbatan ture sirbananno jolle ta sirbatan ture akka qarreti sirbe akka dabbaleti sirbe akka folleti sirbe dabarse jira jechu dabek nanno an kesa tugutte abboni kenya gadajalat gudanne lubajalat gudanne ya ijalat gudanne kanaf abankia baaye wanna jalatu yero lubade yero folle de yero daballe de man nafude de ma yero jarsumat patanna fude de ma sirba akka folle ni sirban sirba shani san akke sina daima tani wan folle sirtu galle qet sirbina jechura environment an ke satti gudda elle wan sirba rana madange su jechura sirbat mo guddanne enni dra wallistoni jir wallistoni bebe kamun oromo da kan yero barata tane kasetta hojjetani kasetti nisani kara yero horitics nu kan naggeffannu jira jechuudha kesammo Umar Suleiman eddu naggeffadan ture episode nyafa kasetta binne naggeffanna jechu
indike na jala qabde qonqo tante ciracha dufte laf qonqo tante ciratti tun garren sun qabadme baaddiya sun qabadme baaddiya tankeessa af garren tankeessa te qonqo ciracha dufte tina cinduwa taddunyat gadbaate lallabu jirta jennuti tumannutti mu jirti gannu kudani torobbaco
lallamiti yetu liga one by of kesa kapti duguma ani barata kuta shani ta et muzika jalkabe erga sirra kase sirba fe in sirba wan na kesa jiruf sirba jalalli kennan sirba wan na kesa jiruf walalos wanda wan to kotoko umama wanin kabu sirba lamma fa ummatni keja dalande kun ummata oromoti ummanni kun ummata gudda ummanni kun ummata ballada ummata sirna demokrasi yero jalkaba oso greekonni yuwan umin dura ummata sirna gada ume demokrasi mpulatu jechu kuracha afrika ummata jalkabati ummata sena isa balata egaru hata umale sababa atadati sena isa lukate kanara alane ummata kanara erga alane garu erga obbekne boda kama ummata kanara erga tane boda uujenne sena kenya ijine adinyati beksi sun dirikama kenya akasumasi waan rakko adda abboonni keenya akaakayyoonni keenya kaleessa dhaalaa turan gabrummaa isaan dhaalaa turan nutimmoo ilmaan keenyatti dabarsuu nurra hin jiraatu
tanaaf lallabnaa jettu
iyyinee waan hunda asitti lafa godhuu qabnaa ilmaan teenyaaf seenaa aadaa duudhaa haadhaa ichifnu anis gama kiyyaan gara aartitiin waan tokko hagumaachuu jeetin iyyaa jira jechuudha amma
baandii keessentimootin ufumaan guddachaa dhufte
yeroon kutaa shambaradhu baandii seene baandiin tuni baandii jitu jedamti bandin jitu tun yero san bekam tuturte akko oromiya ditu bandi bekam tuturte ga hangan kase tabasu akke set lenji aturi jitu bisa lenji aturi serba sagale lenji aturi wana dadda drama le hoje chaturi akke set yero bai hiriyo ta ko wajini ga bandi jitu ke san ture
bandin bersun ke bandi du jira tan faka gaba
ayya tunura jitu facebook ke internet resene ke na abdo barasa guddo galati fan ansora la ke kam jena gambula
Radio Sagale America galgala keessa saala ma walakka jalqabe aga sa 3 meter bandi 19 meter bandi digdamina ma digdami shanirat wut aga jimaatat kopya fan romotin debarsu asirat rawata kopi boruti walit debina nagat bula amma saganta fan amaratu tifufa Thank you.